Hva skal det her bety da? 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 Hva skal det her bety da?
Garda Lake and Buchan Mall. Why? Why?